Halleluja! Bibele yi ri loko Yesu a nghena Jerusalema hi xidongana, the whole city yi sungula ku cina. Halleluja! Let us stand to our feet as we are going to dance. Halleluja! Halleluja! I xidongana xi rhwale Yesu, thongolo yi rhwale Yesu. I xidongana xi rhwale Yesu n'wa mapoto sela. I xidongana xi rhwale Yesu, thongolo yi rhwale Yesu. Yo, i xidongana xi rhwale Yesu n'wa mapoto. I xidongana. Jerusalem.